Make me shine like stars.
Katimpu kwekewa, kutwalewa.